until the light. Yo, Kizzy,
you look money at all.
Wadakuwa na nikataga system. Penzi lako lisa nipawasi. Baby, umedamshu, umedamshu. Baka nimeblo, umedamshu, umedamshu. Mimi na mimi na mimi na baby. Usende mbali weza konta daddy. Penzi letu alipiwi kwa tochi. Wakide kibuti shindilia na loki.
Baby, you look so beautiful.
Baby, you look naturally.
Baby, you look so fine.
Pone moyo kama chapati. Nisimame wima kapemeza nyati.
Kumibia mama.
Mimi na mimi na mimi na baby. Usende mbali weza konta daddy. Benzi letu alipimwe kwa tochi. Wakija kibuti shindilia na loki.
Baby, you look so beautiful.
Baby, you look naturally.
Baby, you look so fine.
Baby, you look my better. Baby, wana kukoko. Koko mania.
Bring it out. Bring it out. Bring it out. Roll it.